horta mashaallah fursad qurux badan ay sii in birthday cafe maamulsha in may balaha iidan mahadsantii in fursad qurux badan ay sii sidan inshaallah inay may baraje intan nagti ha ku baxsada fadi fursadii wallahi mashaallah hormar feer ol deeri inta gabar meel ku muuqdo halka shaqaysata in may balaha gabdhun may balaha dadaala wal heer wal bis deer si kortan in may bua xishood badan isku dhaafa shaqaysata wal iyo may sharafta bimilina dhimaan oo shaqeeya ee waamay basin ka dhir gelintiisan ka shaqeeyay in farintaan dirowmay leebwa ee gabloontii shaqaysan leey ka dhir geliye maantaan hadaan eri may bo shaqo wal ku fayl ma leeyma ha may bo shaqaysadaasi la xirfad ani yani xirfadi falaasta haatay ku shaqaysan muhiimad may bo antii tin heeris deersida muhiimad may bo antii tin shaqaysatan oo meel hasku saartan may basin la shaqaysada ayay
sanfay soo baxay anoo kamid tahay shaqaalaha dadkay magaalada baydhabo fursad xeelay haray fursad xeelay ma dadka maamulaha fursad noosi eedeedan kuma haysanaysan ma hadalin oo eedeedan kuma hadalin maadaama uu fursad yaa ka shaqaynayo.